Kei ngā matamata huanga o Tainui Waka, ngā mihi o te wā, tēnā koutou. Pai anora e tīwi, kua rere te reo pōhiri o tīwi taketake o Dubai, ara o tīwi Emirati, kia karahuihui atu te tinitanga te kia aia, o tira ki te hui a ao e kia nei ko World Expo, rua ngahuru rua tekau. He karanga tēnei kua whakatutuki hia nei e tīwi Māori, inara hoki a kua whai wāhi nui atu tātou ki te kaupapa nei, a ka riro mā tātou te Māori e arahi, he hui a ao iwi taketake i te rānei. Hei tā Mikey Sherman o te reo tātaki o Aotearoa, e rua ngā kaupapa kua tai atu nei ngā pakehi Māori, arā ko te whakawhanaungatanga me te whakatipu pūtea. Hei tāna, he mea nui kia whai atamira ngā pakehi Māori ki te kōrero ki te ao whānui e ahana tātou. Hei tā ngā hiwi tō moana o te kāhui o rangatira a iwi, e mahitahi ana te Māori me ngā iwi taketake o te ao i rungi te whakaaro, he māke te hou, hei whakatutuki i ngā manako hou. Nā ka whakātūria he kiriata hou i te ahurei kiriata o Aotearoa i tēnei tau, ko Night Raiders te ingoa. Ko te mea mīharo o tēnei kiriata nei, ko ia te wā tuatahi, ko mahi tahi ngā iwi taketake o kānata me Aotearoa nei, ki te hanga me te whakaputa kiriata roa. Hei tā Ainsley Gardner, kai whakaputa ia Night Raiders, ko te kaupapa o te kiriata nei, ko ngā kura tamariki taketake i whakatūria ai i roto o kānata, me te mea nei he maha ngā tamariki iwi taketake i matemate i roto i aua kura. Hei tāna, he aiki ngā tatauranga i ranga haua mo te kiriata nei, toko maha ake ngā tamariki i mate i ngā kura nei, i ngā hoaia o kānata i mate i te pakanga tuarua o te ao. Nā kia tuhuri ake tātou ki ngā tatauranga uru tā o te 24 haora nei, 222 kēhi hou i hua ake i o tātou hapori i te 24 haora nei, ko tahirau i 27 kei roto o Tāmaki Makaurau, 20 kei Waikato, ko tahi a kei te tai tokerau tokorua kei te Wairarapa, tokorua anō kei te rohe o te Wairiki. 82 o ngā kēhi o te 24 haora nei he hononga kore, ā ko eke tā tātou tape ke tanga teota nei ki te 5,293 inaia nei tata ki te 6,000. 91 tāngata kei roto i te hōhipera, toko fitu kei te wāhanga whā omo, ko te pakeketanga toharite o enei tūroro kua hōhipera tia nei ko te 48 ngātau. Ki ngā kōrero o te wā, mo te whai a te Māori i te kano ārai, fitu te kaumāwhitu ōrau kua pūwero hia ki te pūwerotanga tuatahi, 61 ōrau kei raro i te korowai o te haumarutanga inaia nei. Hoi anorei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Nā, mo te wā tuatahi i ngā tau 17, kāre he kaitākaro o pango i whai wāhi ki te whiringa mutunga mo te kaitākaro a ao o te tau, kāre hoki he kaitākaro mamaku i whai wāhi ki te tohu kaitākaro wahine. He oi kei ratoa Sarah Hirini a rāua ko Scott Curry i ngā whiringa mutunga mo te kaitākaro takifitu o te tau, wahine mai tāne mai. Kei roto a Will Jordan a parirau o te kapa o pango i te whiringa mutunga mo te tohu whetū maiangi o te tau. Wai hoki a Ian Foster mo te tohu kaiako o te tau. Hoi nō rei tīwi, koe ranga hā kinikina, kia ora tātou.
Nā nō rei rei te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.